SBS Radio. Emma Tran waxay kala mid tahay soo galootii badan oo Vietnam ka yimid inay lacag u dirto waalidkeed oo da'a. Waxay dareensan tahay oo u haysataa inay gudayso lacagihii lagu soo koriyay.
They don't need my money, but I want to give them back a little bit. So, sometimes I send them money for like ceremony or...
Umay baahna lacagtayda, laakiin waxaan rabaa inaan xoogaa siiyo. Marka marmar waxaan u diraa lacag ay xaflad ku qabsadaan ama deeq ahaan aan u siiyo inkastoo aysan u baahnayn. Waa inaa ku faraxsan yihiin inay helaan lacagtaas. Emma Tran ayaa sheegtay in Vietnam arruurta qaangaarka ah mas'uuliyadi ka saaran tahay inay waalidkood iyo xubnaha kale ee qoyskooda dhaqaaleeyaan marka ay duqoobaan. Dadka Vietnamiiska waxay u tahay dhaqan inay markuu arruurta ay koraan ay mas'uuliyad ka yihiin in waalidkood ay xanaaneeyaan. Muhaajiriinta Vietnam ee adduunka oo dhan jooga ayaa sanad kasta $10 billion dib ugu celiya qoysaskoodii dalka jooga. Ku dhowaad 10% lacagahaas ayaa ka yimaada dalkan Australia. Emma Tran ayaa sheegtay in dad badan oo saaxiibadeeda ay lacag dalkii u diraan, lacagtaas oo muhiim u ah bay tiri qaraabada iyo walaalahood.
Most of them they need to support their family in Vietnam because you know compared to the living standard in Vietnam and in Australia of course the living
intooda badan waa in ay taageeraan qoysaskooda Vietnam sababtoo ah marka loo barbardhigo heerka nolosha Australia Vietnami way ka hooseysaa. Qoysas badan ayaa Vietnam xaalad faqri ah ku nool. Waxaa jira dhowr dariiq oo lacaga loo diro. Emma Tran ayaa door bidda inay isticmaasho accountigeeda bankiga.
I use the bank transfer, transfer directly from bank to bank.
Waxaan isticmaalaa inaan bankigayga ka diro oo bangi kale ku diro. Aniga waa sida ugu sahlan oo aan lacag u diri karo. Laakiin Vietnamiiska intooda badan waxay isticmaalaan xawaalado Vietnamese ah. Inaad bangi ka dirto waa dariiqa ugu sahlan oo lacag dibadda loogu diro, laakiin waa kan ugu qaalisan. Bangiyada Australia waxay adeegaas ku qaataan qarashyo kala duwan. Caadiyan waxay qaataan inta u dhaxaysa $10 ilaa $32 halkii mar oo aad lacag dirtaba. Markaad direyso lacag yar oo ilaa $1,000, waxaa jira dariiq ka raqiisan oo ah xawilaadaha. Qarashka ay qaataan xawilaaduhu waxay u dhexeeyaan eber ilaa $15. Hase yeeshee, waqtiga lacagta lagu qaato ayaa waqti ka dheer qaadan kara. Qodobka kale ee muhiimka ayaa ah sarifka doolarka Australia iyo lacagaha kale ee qalaad. Warren Day oo Victoria u matala hay'adda maamusha shirkadaha iyo ganacsatada ee ATIC la yiraahdo ayaa sheegay in haddii qiimaha lacagta Australia kororto inay taasi lacag dheeraada siinayso dadka u baahan ee dalka dibaddiisa ku nool. Marka waa inaad baarta, ayuu yiri, kuwa ugu raqiisan ama hadba sarifka ugu jaban. Wuxuu sheegay in hay'addiisa waa ATIC ay hesho cabashooyin ku saabsan xawaaladaha lacagta dira, laakiin loo baahan yahay in macaamiishu ay taxaddar muujiyaan oo ay isticmaalaan cid ay ku kalsoon yihiin. Cabdi Maalik Cabdi waa madaxa Dahabshiil oo ah xawilaad ku taal galbeedka Sydney oo gaar ahaan lacagta u dira Bariga Afrika. Cabdi Maalik wuxuu ka yimid Soomaaliya 20 sano ka hor. Wuxuu sheegay in si la mida qaar badan oo macaamiishiisa ka tirsan uu laftigiisu lacag u diro dalkii hooyo.
I'm sending to my mom back home since I was here. So I have to give them support to do the normal house expenses.
Sidaan waddankan u imid, waxaan lacag u dirayay hooyaday. Waxaan ka caawiyaa nolol maalmeedkeeda caadiga ah. Lacagta aan halkan ka diro waa waxa ay ku nool yihiin. Inaad lacag ku dirto shirkadaha aan bangiyada ahayn sida xawaaladaha ma adka. Waxa kaliya ee loo baahan yahay waa inaad aqoonsi haysato. Waa kan mar kale Abdi Malik.
In money transfer you need detail is the person who sending the money and the detail is of the person who receiving the money. That's the main thing. You have to provide your
hawaladu waxay u baahan tahay qofka lacagta diraya iyo qofka qaadanaya aqoonsigooda. Taas ayaa ugu muhiimsan. Waa inaad aqoonsi dhiibato sida passport ama laysanka gaariga si loo cadeeyo qofka lacagta diraya, sababtoo ah waxaa sidaas qaba shuruucda Australia ee lacagaha dibadda loo diro ku saabsan. Marka qofka lacagta dirayo iyo qofka qaadanaya la aqoonsado, dirida lacagtu waxay qaadataa daqiiqado. Dhammaan qarashaadkana waxaa bixiya qofka lacagta diraya. Laakiin maxaa dhaca haddii lacagta la diray aysan gaarin qofkii loo diray? Warren Day ayaa sheegay in cabashada marka hore la gaarsiiyo xawaaladda lacagta dirtay laftigeeda.
If they're not able to find them the money or you're not satisfied with the response you're getting from them, you can complain to the finance.
Haddii lacagta aad weydo aadana ku qancin jawaabta ay ku siisay xawaaladdu, waxaad cabasho u diri kartaa Financial Ombudsman Service oo laga helo 1-800-367-287. Waa 1-800-367-287 ama waxaad booqan kartaa website-ka ASIC Money Smart website oo ah moneysmart.gov.au. xawaaladaha qaar waxay leeyihiin cadad aadan dhaafi karin markaad dalka dibaddiisa lacag u diraysid. Hase yeeshee, sharciga federaalka ee hadda jira ayaa qoraya in dhammaan hay-adaha maaliyadda Australia laga rabo inay soo sheegaan wixii ka badan $10,000 oo ay markaasi soo sheegaan akoontiga macluumaadka qofka diraya, loona diro macluumaadkaasi hay-adda Austrac loo yaqaano. Hay-addan ayaa ah mid ilaalisa lacagaha loo diro dibadda si loo ogaado lacagaha sida sharci darrada lagu helay oo la xalaaleeyo, dembiyada, canshuuraha lala gooyo, iyo weliba taageeridda argagixisada.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.